Wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dowladaha hoose iyo reer degmooyinka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo degmada Walaweynka Dafur ee tababar ka saabsan wada hadalka dhexdhexaadinta xalinta khilaafaadka oo lanqabaday qaybo shal duwan ee bulshada degmada Walaweyn sida ururada bilaanta dhalinyarada iyo guddiga xalinta khilaafaadka degmada Walaweyn oo horey wasaaraddan ku aasaastay degmadaas. Ujeedka tababarkii ahaayey in aqoonta bulshada kor lanqaada si door muhiim ah ku ciyaaraan nabadda iyo wada noolaadowga. Furitaanka tababarkii waliba goobro ku hayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo la taliye sare ee wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaybo shal duwan ee bulshada. Inkoreen waliba goobta ku hadlayna gudoomiyaha degmada Walaweyn iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibrahim Barre yoona faafayeen ku biyo muhiimada tababarka.
Horena waa loo soo qabtay shirar noocan oo kale, waxaan u maleynayaa in dad badan ay ka faa'iideysteen, dadkana ay sii gudbiyeen, ayna ku shaqeeyeen siiba guddiga nabadgelyada degmada, wax badan ayay ka shaqeeyeen. Marka insha Allah maanta shirkaas ayuu daba socdaa. Hadduu ila yiraahdo, waxaan rajaynaynaa in aad nood garaysataan, qorotaan, ka faa'iideystaan hadhow degmadeena wixii oo markaas train ama casharaha ka qaadateen ku dabaqdaan hadduu leedmo.
Salaan kadib, waxaa sharaf inoo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno oo aan idin daahfurno barnaamijka tababarka guddiyada dhexdhexaadinta iyo amniga degmada Walaweyn. Waa barnaamij soo socday baryahan oo dhanna qabanqaabadiisa la waday oo ay wado wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Koonfur Galbeed. Wasiirka ayaa noo daahfuri doona hadduu ilaahay idmo. Waxaan leeyahay in bulshada reer Walaweyn adinka ayaa nabadda iyo amniga iyo isdhexgalka bulshada iyo dib u heshiisiinta ee dan idinkugu jirtaa, annagoo dhan ay dan noogu jirtaa. Waa midda horumarka bulshada ay ku gaari karto haddii amni la helo, kala dambeyn la helo, asxaabeysi iyo isgarabeysi marka la helo.
Inka dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimo gudaha ee reer degmooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Haaji Xasan iyo waliba wasaa bulshada kala dardaarmay inay ku shaqeeyaan nabadda.
Meel maamul in jarna hadduba aragdeen ilaa in meeqasalaha roogta maamulan war horumar oo geeka zaaid ma jira, laakiin hadii maamul la soo biyo horumarkaas kooye tamam horumarkii markuu may kiirin yahay suuna dad helis ahoo oo dhatiyo helis ah waa maamul soo soo karo iska horjeedo is haysto aan booka tagin lan kooyowna ma leen la maamul soo biyo ma leen. Marka soo maamul la siin ka soo bi inay maslahad la sheena way inay umadii dhatiyo maslahad la kareed odayaalka is haysto naftii la maslahay inay sheentan ilaa gudigii mayatiinaha nabadayntii badmaha garaas meel walba koo shaqadaas ee gudoon la siin xisaaray aan tababarka geegla siin si doon iyo kii hore iyo qolay hadal Europa mayna faday inay bulshada dhaxgalaan wal in sheegdan wal unta maslahad sida maslahad maneen ah isin la siin ku faday inay maslahan sheetan gudiga la soo biito qaybtay ku qaadatan waad doog siin kibo badii raalada mayna siin ku faday karantiin qaadatan wasaaradda arrimaha gudaha may diyaaran tahay inay kula shaqeyto degmada maamulshe gobolkii Rooga oo dhumay heegan ana inay maamulkaas la soo bi laakiin may imbaahanna bulsho diyaar ah oo bulshadu diyaar ah hayna badays oo maamul masiin seenan isin la fadhay lagu dhaaso bi isin hoob aan bisil leen diyaar ah tii wal soo bi ilaa heedin shi taas may kiirinta guddi admayleri nabadeynta ku soo koobay ko ay guddi khilaafaad oo kooy doon dhatin leel ku soo biye ko markuu isin la meel fadhay shaqo galan ilaa heedin shi ma isin rajay gool iyo tababarkiisa qaadadaas nabadeynta ka saabsan iyo onay ujeeddadan ka dambaysay may fadla fadoo ee maamul la soo biyo maamulkaas oo bisii gudigi ka shaqeeyay fadhi isin hadalan diyaar garowe marka tababarkii nin furunyo.